Yeah.
Cool boy.
What is in gini come a Sunday morning even?
Grandmaster.
Along the beach even. Yeah. Hey. Naka kangu maki
we.
Macho yameona mengi la kwako sezi danganya. Sezi sema napenda mantakuwa na jichanganya. Kwa kuwa kila nkikuona wanga na uwa. You got the nice smell, hell hata na shindo kupumua. Na kuwaza kama paper, pisa, I'm a candidate. I'm a story za budget na pokaa kwa cabinet. You made me realize zile time nimepoteza. Having all this excess na why hawakuweza. Na yona future, japo rhyme times amigos. Kila kukicha na wish kubaki indoors. Picha ntakupa, taficha negative. Tubadlisha dunia iwe garden. Na Adam na tuma ini kituma utanipa moyo. Kibogoyo kinipa mfupa ni mchoyo. Sifuru kuti, I promise niko loyal. Nimetanga na njia na itaji kubwaga moyo.
Wako mina shiba love, baka na shiba girl. I'm gonna fight for you. Wako na haidi nitabaki loyo. Wako na haidi nitabaki loyo. Wako mina shiba love, baka na shiba girl. I'm gonna fight for you. Wako na haidi nitabaki loyo.
Na kuita Black Queen, Makeda kawa Sheba. Nyuma Pumpkin, Mona Lisa umependeza. Leonardo da Vinci, mchoro sezi ongeza. Figa imebeba na tabasamu imeweza. You make me lose control, gari na jali. Wendo kitu kitamu na kika baada asali. Nimekuonea mbali, ninge miliki sayari. Ninge kupeleka ili waje tusi wajali. They say love is blind, na hate haisiki. Una kila sababu ya kudeti na nabii. Me, naomba nafasi kwa kunjiweke. Nahidi kukupenda nimechoka na vicheche. Ningekuwa na uwezo ningekuonga hata meli. Haujui tu nshobizo moyo plaster kazaneli. I'm ready for commitment, I'm ready to serve. Nipe nikupe tubadilishane love.
Wako mina shiba love, baka na shiba girl. I'm gonna fight for you. Wako na haidi nitabaki loyo. Wako na haidi nitabaki loyo. Wako mina shiba love, baka na shiba girl. I'm gonna fight for you. I'm gonna hide in the back of the loyal. I'm gonna hide in the back of the loyal.